just a kiss, baby.
It's the kids, it's on the scene.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Weta kususia mkweche, takuzugia na pete. Si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo losema komba spigi show. I wish you know, waskusha wish you though. Na bari zao za kuwa stishi vyo. Chaji empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta bib, yo ni tibu wa ni stressness. Takuwa mjinga ni kimesmes. Ulikuwa na mitoka sina kitu. Enzi na pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke kantete mesha. Fura yako niatie, iko mikono salama neka. Utakacho nambie, oh baby. Take my deka.
Iko kiona mimi.
Take my deka.
Iko kiona mimi tu.
Don't let them fool you. Kiso mwenipenda mimi huyu. Mapenda dhati na isia ulikuwa na hatu kaa kitambo. Na mengi ukanusia tunaisa ajeka mipango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bongela wife kwa ndani. Wife sotani, wife waku vibe kanzani. So yule wife wa stamina alie sepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, na sisi kivyetu. Yani kama sugar baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niatie, iko mikono salama neka. Utakacho nambie, oh baby. Take my deka.
Iko kiona mimi tu.
Oh,
Deko kiona mimi tu.
Oh.